mupole sana, mupole sana makuzo. Mupole sana wandugu. Mupole sana makuzo. I say asanti sana walimu. Asanti sana walimu wetu. Wanafunzi wote, mupole sana mafunzo. Eja kuwa rais, kutoka mwanzo hadi mwisho. Mwezi wote tisa, elijavi kwa tunachanga moto. Lakina muja sarenda, mukafanya kwa spida kujekadiria. Sasa napongeza sana, mupole sana semu tumefika. Throughout the course, there was no resting in his sleeping. So I congratulate you, we went you all in sandy persistence. Mupole sana sikali wapya. Mupole sana wandugu. Mupole sana mafunzo. Mupole sana wandugu. Mupole sana mafunzo. I say asanti sana walimu. Asanti sana walimu wetu. Commander in chief, tunashukuru sana raisi. Kwa mipango mzuri, soli yoleta apa Uganda. Le ame commander, afande Muhoozi Kainerugaba. Asanti sana kwa ngozi nzuri. The commandant Otyes, lieutenant Kaneli ya Mugasa. Asanti sana kwa ngozi nzuri. Our chief instructor, lieutenant Kano Songoki. Asanti sana siyai yetu. Our coast coordinator, afande Meji Emanuelo Watua. Asanti sana kwa kazi nzuri. The admin officer, asanti sana fande Mugabe. Pole ni sana kwa kazi nzuri. Our coast coordinator, asanti sana fande Watua. Pole ni sana kwa kazi nzuri. Our SSM, afande wo wanukato saini. Nashukuru sana kwa kazi nzuri. Afando mduka, asanti sana wa wingi yetu. Pole ni sana kwa kazi nzuri. Regiment commanders, umefanya kazi nzuri sana. Tumendesha kose meisha bila tatizo. Regiment arasemus, umefanya kazi muhimu sana. Mupole sana masameja wetu. Mupole sana wanduku. Mupole sana mafunzo. Mupole sana wandugu. Mupole sana mafunzo. I say asanti sana walimu. Asanti sana walimu wetu. Enjoy your day wandugu yetu. Let's celebrate in our limousine. Let's jubilate na familia. This colorful day we've been waiting. Thank you, PD, for facilitating our training. Asanti sana, you PDF leaders.
This is a special dedication to all military trainees undergoing basic military training course. Intake 01-2024-2025 from Olirim Training School, Labradong and Kaweweta. A special day for you. Enjoy your day.